chekima. Jiggle jiggle chekinda. White material. Yes teacher. Kuketi umeketi. No teacher. Niko katikati ya jonte na pita. Supply chain ya madhudha ita. Ulianza kuwacheza enzi za kati. Big man pale Olympics ni ya kwa na trophy. Dada kuwaruka nikisha boeka. Kalongo akimichi utapenda. Hey lady, yeah. If you know that you got it, yeah. Usiogope kuchoma, yeah. Ebu kwanza inama, yeah. Inama, yeah. Rusha ganji wonema. Kwani moro pendima. Kichwa chini chekima. Jiggle jiggle chekinda. Huombwa mali ya uma lakini ni ya wachache. Unitafute jipange na pake. Price tag uwezi sunda kwa monthly budget aje. Mini manzi wa Nairobi. Nipate dago ketepa na mbogi. Luku tiki hapa hakuna mboi. Sajali ni umba ni watese. I'm sorry. Hey lady, yeah. If you know that you got it, yeah. Usiogope kuchoma, yeah. Ebu kwanza inama, yeah. Inama, yeah. Rusha ganji wonema. Kwani moro pendima. Kichwa chini chekima. Jiggle jiggle chekinda.